Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde mit em alkam sare nay lewru December hitan 2025 sekrab dum gondum hedade hejuj amen dil lendi e mangal mudum hokka jom o fu min chalmin am san yimbel be denk on nangata leede amen di kanyum en ka adad mu em on wondi yarde yeso samnenom holitiri bi de ministre kumani do chalal leede amen di e le journal amen gal o ngarom be dorale famu e do dati kandi joker le nyalo mo hande o yalla heba renta ure o do nyaw muti ham kasen ka ku wajam nati ele mudum chagal lebi tati ko dum wari yottalle on do nokku ko budi sitane ngal chapantati yotti kele ngalurande alal barake en sekra non sambe ko boroji mi jokon on ki hande bismillah modom hedade dum ala do yim belbe nyaw deng on ngatale lidi amen di kayon kana wondi yarde yeso sanne non holitiri wiide ministre ko monido challal ele bato ministre em ngaddo alal bare tati lewru desamru ndo lebi mako yim bel mi nyaw deng o yia e mu em be kayon ka adad mu em ana buri hewde sanne urde yontere bittinde hodum fu sabi bini dum hodum fu on dabereji kadi hodum fu non dati kadi jokkel nyaloma hande o yella an do nyaw ana heba sakere fa kebe famtare anni ko kanko docteur amadou bejara o andan do kabaruji bilidi nyawuji di san haltani darman may gado festa Ousmane Ali Bouli
o nyaw anara bere do ngatugol bongu ndew noddire moustique hématophage ko sabede boodi ana kewi joni yo sabe boodi ana jiddi nokkuje tunnude nokkuje de labal wala leemu ben sini a ewi le dandeji men di fonse ngaji di ana kewi tundeji damude ciudi dun atawan non gori le ciudi du poubel ngaji di atawa njupoytaake watta fu atawan kewi pet wandu kaake yogaji tawete tunnude boodi boccina leemu ben dum latto sababu faadi kewa naaju ana mbawi wurde leemu ben fu boodi ni jupetede le fonse ngaji di nan an haani be darano cenam labal le nokkuji mu ben dum latto sababu fa boodi buyto le nokkuje meden dum wadan fara gol nyaw mudon buyto
si jotamani kay e golidi be mudum en kayi en ka wadi jidal gal be gatta hitane fu hakkun mabbe alal barkeyen bamako do joda halaji mabbe di ka sembe mudum fu yowike e do golidi ke bad wadere de hitande kay e ko han wadede e de ko warta ko yoga e golidi be amen be kayi en ka suuda e fe yeka wala mu am fewre e golle ko mi gatta si jotamani do ko be bami adi do wiide be garam jukitaade faaba muya mo mi gatta fewde amen o faadi yatara ana wonno to kede Ousmane Ali Bouli
biro cooperation si sungon ole mali yo golidi do boydo si jotamani madame Bovier Fati horejo pangal laamu e jawdi o biro o diwid o mawelti e gal golidal studio 80 le mali
nous sommes vraiment satisfaits
en belti san e gal golidal studio 80 be ngada golle lobbo do habugol hoggol kabaruji beneji e beede du faminde nantinobe kabaruji no andir ta hono nantinirta kabaruji menci golle lobbo studio 80 wattale no kujje de
bon boulot sur le terrain
ke jada fondation irondel le mali kango du wonno directrice studio 80 no dirtedo mariam sawadogo ana welti no golle studio 80 ngondi yarude yeso kanon holtiti dallaji ngodi di bangal hebugol jawdi mariam anandarte e gollidibe be defa bar studio 80 yalan be defa handentinare do hokugol kabaruji
relations sont vraiment
gollidal amen e wallobe ana moddi ko mi yidi gollidibe amen be beyde hola demi e balla min yalla miden kebo fa han hokude kabaruji lobbi bibbe mali do tawafu ngal kawrital wadi yeso gollidibe hewbe bangal nantingol kabaruji e ministere humaninde hokugol kabaruji
tagal lebi tati ko dum wari yedle on do nokku do woni le lamu mutti ka siterni ngaji chapantati ko buri dum jati holtama wiide yutti ke lamu mutti alal bare kenyem dum wadi wakati yamde noga e guu yaale wakati yamde noga e didi le ngalure nde le wikan ko Mamadou li kayun kanko woni horejo modo kuma ni do jago fa yotto kulleji nyametede le on do nokku feccugol dan do kubbo jam kayun ka waram lawan laabi goroji fa jokke fewde feccugol odam dan kubbo jam fati tawa bonanda goddum kayun ka ana nata lehem wonko o wi ke dado amen gondo le on do nokku do woni bamoy commune do festa Ousmane Ali Bouli
depuis le 5 septembre
il le joue le septembre moti siterni fay goto ku o jam waray le mudum se tawa essence stoa gasoil do tinare jamare de e imadara gouvernement o moti an yatta Allah handen dabreji kandi bamere joni ndare hudun hani ardinede ko hani ardinede tafon yo edem ngado ko yata libbi didi joni hokkay courant tiagal edem wallire du réseau téléphonique ngaji di tiagal dun jukina cuudi docteur ko heba dun wando edun way wadde hon hakke lewru ko heddoto dun sottete le station ngaji min pi dabere fa horngo wadde le nokko o fati cogu mudun tinne fa sakkedu himbe desoro dun fati do men ngada hono ko jidde e majjun
par les stations
studio 80 ni projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
ko woni hakkune amem e puddode kan maroko hitan 2025 hebata baldinoga e kasem lelede amendi imadaraji kanyun kana wondi jokitaade sanne fa faabo jogabule em lelede amendi nga ndo ikka ga halaji kewdi kanyun kala nyalama hande o ka anabili e wadde dedo pide yubbo in bel ngarobo wadde dedo pide fala nyalama hande o andaka du so tawi ortm kanyun waram yaltinde dedo pide fu fa kebe famtar anni ko mayrem mayga hebanim do majindo fetan usman yalibuli
o ortm holitan pide de funa wattu joni o ka tajral wala tafon le o wattu keddini do nde yamber ko yottaki fe jonte tati tele ngaji kewdi leede kaloje francin koore hono o ortm mbulite ka fu holitinde metti mu ben e sariyaji be mari do holtingol e pide chapantati et tan wona e bay holitinde tawene tele ngaji leede karoje anglankore kanye tele ngaji ngana afrique mbodi yobude ana bay holitinde pide debbe sappo didde fu dun ko faminaki yeso mabbe ciagadun yubbo inde egle mali ana doma kafune darti club ngaji din joppo fiobe boyi fu sappo joy lewru decembre ndo e micintini wede du piobe noga et tan won be daronto almusadaji mudon ka federation fu ana way be dunayon be kanyun jati daronto almusadaji mun le o wat gota imadraj ananjukina minister humunida haro chaldi woltiwide hokam biye ngaji temedere e debbe sappo ya wara bamako marok kanya tike ngaji ndarugol match ngaji egla ndartugol hebude dum watte do bembe andede jukinan fa jeddi lewru decembre ndu
do min kaddata kabaruji amen di kiki hande nga fatnche fe nukudo e seda adam amadou haydara wana utindo dido kabaruji fe francin corne ki region